mumanyi bali
mulabe
muwala mulungi takola bibi
mulabe
kalali ne pisa zitali nalina
yeye
kafiga komu kama yakawa
byadala
mulabe tamanyi bali
mulabe
muwala mulungi takola bibi
mulabe
kalali ne pisa zitali nalina
yeye
kafiga komu kama yakawa
byadala
Gwekiriza chenku gamba byalali baby bino siri mukwefumba
yeah.
Nze mutufa teranga sirimba ndiba kulako baby bana bakulumba
yeah, yeah.
Chitufu gwe kakana omutima gwange kukankana gwagala gwe akufanana mulusanga baby guna kakana
Fanya.
Baby tokwatagane baby tufanagane
yeah.
Andulo tulumya bayaye abagalo kuchankalanya tebachimanyize mbeunya
yeah.
Bweba mala neba kwe kwanya yeah. Teba chimanyi zembe unya Bweba mala neba kwe kwanya Choka mulabe tamanyi bali
Mulabe
Muwala mulungi takula bibi
Mulabe
Kalali nepise zitali nalina
Yeye
kafiga komu kama yakawa
Byadala
Mulabe tamanyi bali
Mulabe
Muwala mulungi takula bibi
Mulabe
Kalali nepise zitali nalina
Yeye
kafiga komu kama yakawa
Byadala
Echitufu limunyirivu Mubiri bo mutukuvu Mujino olimubala gavu Chadala sanga lianjovu Don't ya siri mutamivu
yeah.
Obulunji bobu nkuba
Chadala
Ebisera vyo vya jiva
yeah.
Simanyo chumanyi tichiriva Otukulo chira kenjuba
yeah.
Kawala gwe chitufu nkuba
yeah.
Baby tukwata gane Baby tufana gane
Tambula butambu zinga boka kasa Tunula butunu zinga boke mela Inga sijangu kufuna kwa gale nyonza Kwa gala jitufu kwezi ganyo
Choka mulabe tamanyi bali
Mulabe
Muwala mulungi takula bibi
Mulabe
Kalali nepise zitali nalina
Yeye
kafiga komu kama yakawa
Byadala
Mulabe tamanyi bali
Mulabe
Muwala mulungi takula bibi
Mulabe
Kalali nepise zitali nalina
Yeye
kafiga komu kama yakawa
Byadala
Gwekiriza chenku gamba byalali baby bino siri mukwefumba Nze mutufa teranga sirimba ndiba kulako baby bana bakulumba
yeah.
Tebachimanyize mbeunya bweba mala neba kwekwanya
yeah.
Tebachimanyize mbeunya bweba mala neba kwekwanya Chitufu gwe kakana omutima gwange kukankana gwagala gwe akufanana mulusanga baby guna kakana Otukulo chira kenjuba Kawala gwe chitufu nkuba Baby tukwata gane
Onkuba.
Baby tufana gane
yeah.
Tambula butambu zinga boka kasa Tunula butunu zinga boke mela Inga sijangu kufuna kwa gale nyonza Kwa gala jitufu kwezi ganyo
Choka mulabe tamanyi bali
Mulabe
Muwala mulungi takula bibi
Mulabe
Kalali nepise zitali nalina
Yeye
kafiga komu kama yakawa
Byadala
Mulabe tamanyi bali
Mulabe
Muwala mulungi takula bibi
Mulabe
Kalali nepise zitali nalina
Yeye
kafiga komu kama yakawa
Byadala
Yeah man Straight Fire